kulembeza mukisa gwe wenali tandika luno lugendo namusaba nkulembere era mbuusa wawali bawannemye okubuka ndi mugumu mu mutima era ebicesi bye lumu bijja okwesomolola buli lusozi njadulinnya weba naawe n'ebiwokwejja bibuka basiza mulamu nkimanyi ekulu n'ensi byonna bifuga osalawo nti ye anyawakana ti no
teri awakana
gye mpise wala ejendaga wala nnyo
ateyo wala nnyo
esuubi ndirina mugwe mukama kabaka emmanyi
ebwensula mu bikutiya
emmanyi
sala yange rogiwulira
emmanyi
ebwensula ku kabalaza
emmanyi
sala yange rogiwulira
emmanyi
ebwensula mu bikutiya
emmanyi Okuva sande paka baraza Ayimuka makatina siku wekuweleza Wadenga wala bimange bote banjagaliza Na ye kwechi manjibiru jibyo njagaliza One day one day mului changa Ay, Nenya chupa international Money.